Bicha diddama irratti waayyeeson gubbatti ol deebi. Kitaaba Hojii boqonnaa tokko qajeeltuu tokko 11 irratti eegii yeeson du'a ka'e inni nama hedduutu mul'ate dhugeeffatanii. Eegii guyyaa 40 hojii ofii hobbaafatee gubbatti ol deebi'e. Yeeson ergatoota isaatti waan jedhe yaa dubbitiyyaa fudhachuuf dhaqqabsiisa. Yeeson amma gargubbaa ol jira. Ammoo guyya tokko gad deebi. Inni lafdansaa nuu qopheessuu dhaqe gar gubbaa warri isaa guljaa'u. Obboleeyyaan kurfa jirtani akka yeesoo dhugeeffatan ni guldeemtan. Obboleeyyaan kurfa jirtani akka guyyaa inni gad deebi'u walwal deettan.